Yes, I. This is DJ Shed.
Tunatafuta vyeo, ona sasa matokeo yanatamausha. Boma zinavunjika, watoto wanahangaika, wengi wanasononeka, nani atashughulika? Hatuna time, time ya kumtafuta baba, mbona tuna maktime? Time ilini tutarada kama wanipenda, asema Mungu, weka ni mama, baba, kisha nifuate, nifuate mimi,
nifuate,
mama nifuate,
nifuate,
baba nifuate mimi,
nifuate,
nina mpango mwema kwako bora we unifuate,
nifuate,
nifuate mimi,
nifuate,
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 ah, oh yeah, oh yeah, na 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 na. Bado tunatafuta, tunataka mwata tukipata, tukifika kwa Mungu tunaomba tuelewe. Tumesahau alitenda, tungali wenye dhambi alitupenda. Ona wa dunia watu ita mapretender, itabidi tugutuke. Hatuna time, time ya kumtafuta baba, mbona tuna maktime? Time ni lini tutarada kama wanipenda, asema Mungu, weka weka yote chini kaka, dada, kisha nifuate,
nifuate mimi,
nifuate,
mrembo
nifuate,
nifuate,
kaka nifuate mimi,
nifuate,
nina mpango mwema kwako bora we unifuate,
nifuate,
nifuate mimi,
nifuate,
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 oh yeah.
Hapo zamani mapenzi yani moyo wangu waliniumiza, wapenzi wengi kwa kunidanganya, danganya, wakamchezea moyo wangu, wakanigeuza kama jalala, wakajeruhi moyo wangu, nikaisi maumivu mengi. Ndipo Yesu kaja kauganda moyo, kaondoa maumivu, kanipa upendo, amejawa na huruma
shindalia, eh. Na majeraha ya moyo, mara marafiki, mara familia. kuchimba kwa udongo, hakusita hata kidogo. Alisema pakwepo na uhaina, hapo napo nikakwepo. Vyake vingi sio vidogo, haipo si kwa kumuongo. Alisema pakwepo na Athena, mbingu nazo zikakwepo. Mungu wangu anagadile, kimutisha anagatize. Sitishiki niko sana ize, muda wote amekuwepo.
Toka kitambo amekuwepo,
toka jadi
amekuwepo.
Toka kitambo
atakuwepo,
haipo si kwako
amekuwepo.
Toka kitambo
amekuwepo,
toka jadi
amekuwepo.
Toka kitambo
atakuwepo,
haipo si kwako bize.
Yes I, this is DJ Chef, the gifted approved DJ in the 254.
Kameshika, moto umewaka.
Fire, 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 fire.
Oh yeah, fire, 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 fire.
Instantly no debate. Words to them is testimonies built faith. Use the music where the people can relate. Christ in my body, container exercise. Mouth use for toxic, tongue exercise. Eyes wide open, MC vision visualize. Him and the tiller red dominion maximize. M in a man, L, the people mesmerize. Deliver people them where the devil victimize. Natural man, them wonder and surprise. But for the glory of the king we suffice. M in a man, L, the people mesmerize. Deliver people them where the devil victimize. Natural man, them wonder and surprise. But for the glory of the king we suffice.
Kameshika, moto umewaka.
Fire,
moto umewaka. Kameshika, moto umewaka. Revival flame. Kameshika, moto umewaka. Moto umewaka. Kameshika, moto umewaka. Revival flame. Kameshika, moto umewaka. Moto umewaka. Kameshika, moto umewaka. Revival flame. Kameshika, moto umewaka. Moto umewaka. Kameshika, moto umewaka. Revival flame.
God alone me help and me everything. Me praise him for real, me no fear things. I dance sick, we no play that. We tired of the things I know, praise God. I dance sick, we no play that. Oh, oh. Na, Niki Pata, Niki Kosa, Ubadiliki, when you let to. Na, Niki Lala, Niki Amuka, yote ni kwa uwezo wako juu. Na, Niki Pata, Niki Kosa, Ubadiliki, when you let to. Na, Nikilala, nikiamuka, yote ni kwa uwezo wako.
Father, make me a winner, even though I'm a sinner. Father, make me a winner, even though I'm a sinner. Make me a winner, make me a winner, make me a winner. Oh yeah, make me a winner, make me a winner, make me a winner.
Turn
it up, turn it up,
turn it up. Mr. Sibagenti, ogopi mawe, hata wanipigenta baki nawe. Nani yako Yesu niko nani, umwili wangu ndiyo kanisani. Nikikuita unapatikana ya ya. Kwa hizi vita we unashindaga ya ya. Anza tena,
walipodhani zinafika mwisho.
Ndiyo Mungu ameanza tena,
walipodhani zinasuluhisho.
Anza tena,
walipodhani zinafika mwisho.
Ndiyo Mungu ameanza tena,
walipodhani zinasuluhisho.
uweze kunitumia nisijipate kamiti. Ndani yako niko salama, ndani yako sina lawama. Tukuka we niyo baba, yote ulimaliza kwa msalaba. Nikikuita unapatikana ya ya. Kwa hizi vita we unashindaga ya ya. Nikikuita unapatikana ya ya. Vita we unashindaga ya ya. Anza tena,
walipodhani nafika mwisho.
Pia Mungu ameanza tena,
walipodhani sina suluhisho.
Anza tena,
walipodhani nafika mwisho.
Pia Mungu ameanza tena,
walipodhani sina suluhisho.
Mwenzenu naona utamu, utamu, yeah. Wezu naona utamu.
Who it is, your boy the Young Boss. Stay rocking with DJ Shed, the gifted approved DJ in the 254. You know how we do it. Let's get it, y'all.
B.O.B.
Kweli baba upo, upo, unapatikana kila kona. Tena baba upo, upo, kwa fadhili zako tumeona.
Biblia inasema aliyena mwana basi akosi ushuhudai. Mimi nasima mama kwa madhabahu mwanao nikisema, yeah, yeah. Yalo niliyatenda jana, kwa kweli Mola wangu umenisamehe. Nilipotoshwa na ujana, shetani karibu waniwalize. Yalo niliyatenda jana, kwa kweli Mola wangu umenisamehe. Nilipotoshwa na ujana, shetani karibu waniwalize.
Baba upo, upo, unapatikana kila kona. Tena wewe upo, upo, kwa fadhili zako tumeona. Kweli baba upo, upo, unapatikana kila kona. Tena baba upo, upo, kwa fadhili zako tumeona.
And I know, and I know, kwamba unanijali. Yes I know, yes I know, unanipeleka mbali. And I know, and I know, kwamba unanijali. Yes I know, yes I know,
unanipeleka mbali. Uko baba nimekuona, moyo wangu ukapona. Ibilisi yakiniona inapigia na pika kona. Najua kuna wengi wanatamani kukona. Jioneshe ladi wakikona watapona.
Uko baba nimekuona, moyo wangu umepona. Ibilisi yakiniona inapigia na pika kona.
Na imani kuna wengi wanatamani kukona. Jioneshe ladi wakikona watapona.
Upo, unapatikana kila kona. Tena wewe upo, upo, kwa fadhili zako tumeona.
Kweli baba upo, upo, unapatikana kila kona. Tena baba upo, upo, kwa fadhili zako tumeona.
Turn it up love.
Sema kitafanyika. Sema kitafanyika.
Baba neno moja, moja tu. Sema kitafanyika. Baba neno moja, moja tu. Sema kitafanyika.
Manolo.
Play it again, son.
F1, one time, two time.
Take a day on the beat.
Kile minataka tu. Sema kitafanyika. Kile minataka tu. Sema kitafanyika.
Baba neno moja, moja tu. Sema kitafanyika. Baba neno moja, moja tu. Sema kitafanyika.
Kikafanyika. Kile Abrahamu walitaka tu, ulisema kikafanyika.
Leo nataka uponyaji, imani kwa aweza yeta wanyamaji, yeah. Minataka munijibu swali, akifungu wa mlango wa kufunga nani? Woyoy, akola ponji.
Akola ponji.
Akola ponji. Akola ponji.
kile minataka tu, sema kitafanyika. Kile minataka tu, kisema kitafanyika.
Baba neno moja, moja tu, sema kitafanyika. Baba neno moja, moja tu, sema kitafanyika. Yeah, yeah.
His name is Beatlink DJ Shed. Get familiar. Get familiar. Get
familiar. You run it.
Mfalme wa amani.
You run it.
Paka mashina.
You run it.
Palentine.
You run it.
All over the world.
What?
You run it.
You run it.
Mfalme wa amani.
You run it.
Paka mashina.
You run it.
Palentine. All over the world. You run
it. You run it.
Mfalme wa amani.
You run it.
Paka mashina.
You run it.
Pale mtani.
You run it.
All over the world. You run it.
You run it.
Mfalme wa amani.
You run it.
Paka mashina.
You run it.
Pale mtani.
Tsunami combination atari ya Yesu nami. You can't stop this, take mbogi iko ndani na tuna rap Christ jana ishi yetu ndani.
Wanasema gospel imededi chocha, gospel inazidi kuwa deadly, si chocha proko 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 panda ra, ra.
Your story nani amesema, nani amepitisha, mwamisi ndo shamba na gospel ndo mbolea. Mlete karibu kichwa tutre kumtingisha, ama tulete chema nanze kumorea. Waradi bipicha juu wanasorora sketch, majozima wajakunywa thirst hawaja quench. Wanasema gospel died but utawa change juu hata inge dedi hawange survive the stench.
Propaganda zinasema iti Florida me backslide. Nina cheka tu, nikijua hayo mambo ni ya kupita tu. Yesu ndiye mwamba tu.
Yesu ndiye mwamba.
Yani type kwa Jesus, yezi divert, yeye ndo leader.
Broko panda, broko panda.
Hey, wanaleta broko panda.
Broko panda, broko panda.
Hey, wanaleta broko panda.
Oh, oh, propaganda. Wanaleta propaganda.
Toka media, mi mwenyewe media. Walidhani karia ime daddy chocha. I just leveled up, see my god gotcha. Check the next big thing, I mean no jokes. No, not these other rappers, I mean joke. Jaro, alafu njaro tunakam nazo hadi parapanda ilie. In the meantime, remix is skie.
Wali sema gospel ime daddy chocha. Carpeti talks, wacha kubonga from the pit to the pulpit, gospel hadi kwenye hit. And they got it on repeat while dancing to the beat. Injili tunapush adi ngware hadi late, na wengi wana relate. Enough propaganda and an end to debate.
Propaganda, propaganda.
Hey, wanaleta propaganda.
Propaganda, propaganda.
Hey, wanaleta propaganda.
At gospel imededi ah.
Propaganda.
Na Yesu amededi ah.
Propaganda.
Gospel imededi ah.
Propaganda.
Na Yesu amededi ah.
Kama ni Yesu si mina muimbia. Form zingine kanikataza kuingia. Yesu mbele yo design tunawimbia. Neno lake ndio missions yushindia. Si alitembea juu ya maji. Ona vijana jo wako maji. Kio cha jamii msani. So tukiacha kupush mazita tuaji. Hey,
ni mamidioka content wana air nan. Mini mogli kwa hijango na mashare kan. Vijana hawa kopi kujuri hata sheria iwakate mikono badwa tapea arms. I'm kitten ni mandugwa na lala. Walinita wazimu so yuzus wanangara. Isonge kewa staki mkufu wa kafara. Penmanship jumi kwa mbuku amdhara. Sakoli yako itakumaliza niko ready. Battle tackle na kuchachisha misio mgeni. Bado ground takubalika haija daddy. Na bado ground takusanyika.
Bro, 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 bro,